bad man.
Yeah, oh, what's that do?
It's the kids, baby.
Shake your bum bum, shake your bum bum, shake it. Give me some, give me some, give me. Iyo tam tam, keke kama steam marijuana. Kwenye mamilioni ya watu, you are the one. Peke unayenimaliza, na ushajua bila wewe mimi siwezi. Kinacha itaniumiza, unaniweza uwepo wako natambua. Kifupi umekamilika, mechi za nje si unajua wasichezi. Oh no no no, IDRST. Mungu wa moyo yo yo, IDRST. Asindi yo 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 yo, IDRST. Mungu wa moyo yo yo, IDRST. Asindi yo.
Nafuka moshi, zilichomwa kumi. Hesabu jioni, faida sioni. Pesa zote ntazopata, takuonga hani. Nimenogewa kifupi, nimekolea. Nikikutazama jua nataka kupewa. Onyo kwa wote wanaonyemelea. Penzi liko kasi wasije wakapotea. Oh no no. Kwenye mamilioni ya watu you're the one. Peke unainimaliza, na ushajua bila wewe mimi siwezi. Kinacha itaniumiza, umeniweza uwepo wako natambua. Kiukweli umekamilika, mechi za nje unajua huwa sichezi. Oh no no no.
My dearest,
wangu wa moyo yo yo,
my dearest.
Sindio yo yo yo,
my dearest.
Wangu wa moyo.